This music.
Mwana wanga, iwe ndiye kuwa la kwanga. Mtima mwanga, ulingati nyenyezi yo wala. Tawizo sendika kuona, mtima umasangalala. Chikondi chako chimandipata moyo watsopano. Nalikutemwa baby, forever and a day. Palibe angila kanitse panjira ya turi. You are my sunshine, my joy and my light. Ndiza kukonda paka mapeto wa moyo wanga.
Mayo wa mutima wandi walenga insansa. Kana lemona iwe umutima ulese kilela. Ukutemwa kobe kwa mpela ma.